ofunda ukuvula inhliziyo. Awubafuni asithathi kancane. Awubafuni asithathi kancane. Awungubali into yomdanso ayomkhulu sayikhala sibancane. Awungubali into yomdanso ayomkhulu sayikhala sibancane.